Wacha kututisha na hiyo talk. Unajishasha titi squeezy umegrow. Wengi wamekuja wakago. Ungeporan vile wona kwa ga brother-in-law.
Wacha kututisha na mto. Izo ni tabia za uto. Atujume kuwa kwa uko. Atumona mengine ujapita kwa uchuo.
Wacha kututisha na hiyo talk. Unajishasha titi squeezy umegrow. Wengi wamekuja wakago. Ungeporan vile wona kwa ga brother-in-law.
Tuzi 50-50 bila my sen. Ambia gang yako ni my pets. In fact wana fuwa kuwe my pest. Atujui lo kasi komanda.
Wakanje ndo atalola mande. Galde malini pendo lova sudden. Squeezy boy wake anona gaukame. Mr. Riz matire miumcho magaza sari.
Sijali kanembia out to your high school. That's good, Mr. Mbui, his crew. Bloody fucking my dog, my food. Sorry for the language, you know I'm full.
Sina siti kimoja. Bro anatoka jela next week, sezi kungoja. Hali nafanya ni feel, staki kuroga. Mahang length na wapinji mashati na toja.
Nimesikia wakisema ni majangili. Ajui kutin boka na ni mahangiri. Say nita bro na stress. Kasi family kujichucha pia I wish mini mdamini.
Luku kukubali hadi kesho tuna remix. Nugu metoko na jasho juu ya remix. Napiga moshi mbili nkiwa hustle then I deem it. Si lazima ucheki machu ujue niko liri.
Alidi wanapagini ya ulafa. Watajok na ganji kwe maafa. Alafu wakicheza tunawatapa kupaka. Jina pili yetu inakuwaga muda foka.
Otherwise sit na muda faster. Wrong ndio waga hashtag. Toto mdogo juu hata kuoga rasa. Mta yenyu ndani ndo situ na zoza haswa.
Wacha kututisha na mto. Izo ni tabia za uto. Atujume kuwa kwa uko. Atumone mengine ujapita kwa uchuo.
Wacha kututisha na hiyo talk. Unajishasha titi squeezy umegrow. Wengi wamekuja wakago. Ungeporan vile wona kwa ga brother-in-law.
Wacha kututisha na mto. Izo ni tabia za uto. Atujume kuwa kwa uko. Atumone mengine ujapita kwa uchuo.
Wacha kututisha na hiyo talk. Unajishasha titi squeezy umegrow. Wengi wamekuja wakago. Ungeporan vile wona kwa ga brother-in-law.
Wezi pita kitu wanaogopa nema. Tungi wabakisha ile tumochia nema.
Wasupo on the roll makarena. Kuna temu bidi na nunu andom na achadema.
Alitaka bima ni kamshua skizerema. Kana deni yetu tunamtokea mapema.
Fuck Joe ni rahisi kusema. Mini mtuma actions ni rahisi kutenda.
Mbona najifanya my friend. Corruption do lifanya nika spend. Nonsense ujui kitu jui game. Manchester United gun and racist ndiyo kitu ko United.
Bado hujarai my friend. Kwa taro nandai muka aga back left. Nikiwa field akiwa line ili slap ref. Si lazima wambi wage we are the usual suspects.
Wacha kututisha na mto. Izo ni tabia za uto. Atujume kuwa kwa uko. Atumone mengine ujapita kwa uchuo.
Wacha kututisha na hiyo talk. Unajishasha titi squeezy umegrow. Wengi wamekuja wakago. Ungeporan vile wona kwa ga brother-in-law.
Wacha kututisha na mto. Izo ni tabia za uto. Atujume kuwa kwa uko. Atumone mengine ujapita kwa uchuo.
Wacha kututisha na hiyo talk. Unajishasha titi squeezy umegrow. Wengi wamekuja wakago. Ungeporan vile wona kwa ga brother-in-law.